Oh yeah, 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 yeah.
Oh my God, big meeting.
Mungu ameumba kila mmoja na ubavu wake wangu unanipa shida. Oh mwanamke, sawa mwanamke shetani.
Oh
na na feel lonely, yani kama sionekani. Moyo umejaa majonzi. Amenifanya rehema. Choka na hema, oh, na hema. Amenifanya na hema, oh, na hema. Imechoka na hema, oh. Sambu unapange nitese, anicheze kesho mimi rege. Wale ananiumiza nje, cheze ule ule kesho vile vile. Where you found me? Just take me back, mara kwako nimechoka vitimbi. Where you found me? Yeah, yeah. Sawa mwanamke shetani.
Oh
na na feel lonely, yani kama sionekani. Moyo umejaa majonzi. Na hema, amenifanya na hema. Na hema, imechoka na hema. Amenifanya na hema. Na hema, imechoka na hema. Na hema, amenifanya na hema. Na hema, imechoka na hema.